Shun ya pa Nasta biko
Azo, on the beat.
Mikuna muda napata uchungu Nikitizama maisha yangu Ila sichoki kuomba Mungu Anikuzie riziki yangu Nyumbani kwetu dhiki imetawala Huyo anaumwa yule ajana Achana mimi nitoke nkasakela Chochote ntachopata kwangu inshallah Nyumbani kwetu dhiki imetawala Huyo anaumwa yule ajana Achana mimi nitoke nkasakela Chochote ntachopata kwangu inshallah Na nikicheki mtoto peke na tegemewa mimi Na wala sijui maisha mazuri ntapata lini Na nikicheki mtoto peke na tegemewa mimi Na wala sijui maisha mazuri ntapata lini Oh maisha
Maisha Kipendi baba na nguvu zake Hare pamba na iture mkate Saifi nguvu ana Macho yake yote yako kwa watoto wake Ona, nimekuja mbali kusaka pesa Nyumbani kama na umwa Yani na nimekubali kusurubika Nipambani kama mtumwa Hona nimekuja mbali kusaka pesa Nyumbani kama na umwa Yani na nimekubali kusurubika Nipambani kama mtumwa Na nikicheki mtoto peke na tegemewa mimi Na wala sijui maisha mazuri tapata lini Oh maisha
Haya ndiyo maisha yangu
Ndugu zangu maisha
Haya ndiyo maisha yangu
Jamani maisha
Haya ndiyo maisha yangu
Ndugu zangu maisha
Na mwanangu Kaiza We Dr. Mzuza
Meneja Niko Madola Their sound by Kaiza